إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبروغاندا بيبي تيبوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم بزا الله سبحانه وتعالى ويو أتقابل ديبي انجيلا ابي تيبوا بيتو ماني نبيتو تماني ثم سبا المزيد من النعم أتوانجيلا مبي انجيلا بيو ويتيبوا الله سبحانه وتعالى إلان ثم سبا ويتيبوا الله عز وجل أبرينغا تقومي لبيتو لناو بإذن الله تعالى. وبارك الله فيكم وكثر الله من أمثالكم. أبو لغاندا إشيبوزو تتلانيو أكوجيا إشيكواتا غناكوكو مشيارا مبيوكورا حجيا إنتي سينغا غيندا نغا تاينا محرام وغابو غابيدا نغا تاينا محرام أكورا أتيا وشولي دبلونج نايه وروني جوزي شنالابا وغا بابوزيزا nene ngamba ti hapana kaninde kwa kasita tugenda kusoma kunsongeye biidhnillahi ta'ala. Wakati umesoma kwa fogwa silsilatul hajj encyclopedia ya hajj barakallahu fikum ngo tuliko ngo rwalilo biidhnillahi ta'ala lese pati yomukaga inshallah ta'ala inshallah teremo wangu ngo mutogu gamba nti mayushtaratu لوجوب الحج على المرأة ومشارة أبوك وكوليزو بوالينو كجزا بوالينو كبانا بو حجة إذيو كبيرينغا إمو كاكتاكو ويقولي أبوك وكوليزو ومشارة بوالينو كبانا بو نابالي بوانتيا ينجد دي مباكا كاتبو أكو حجة. وبارك الله فيكم. Sheikh agamba twakiriziganya nti singa tugamba nti Sheikh agamba tubera tutegeza Sheikh al-Azzazi agamba nti yushtaratu liwujubi al-hajji ala al-mar'a wana watu waluwo obukwakulizo obulina okubaawo hijja ebere ya teeka ery'omukyala gamba obulina okubaawo. Sheikh agamba nti ashurutu asalifa azikir bwe bukwakulizo obwakulembedde okwogerwa obukwakulizo bwe twalaba okiwulidde luli bwe twalaba nti yajibu lhajj kikakata kugamba hijja ekakata oba yatteeka ala almuslimi ku musiraamu العاقل أينا مجزي أتجيرا البالغ ومكرو أكوزة مشريا قبلان تمكرو الحر غاليا بطارة ومانا وابو أمكرو سمدو المستطيع غنوب سبوزي أرينا غنوب سبوزي أرينا أمكرو نجيبوك وكلي زبوا حجة الإسلام وبسلام العقل amagezi albulugu okula obobukulu alhurriya okubeera ne nga weetwala toli muddu alistitaa obusobozi obwo bwe bukwakulizo bwa hijja bwe twalaba twabulaba era ne tubuyingira walako walillahi alhamdu. Kakati olwaleero barakallahu fikum sheikh atugambye nti yushtaratu liwujubi alhajji alalmara ashurutu salifa dhikir, mwana wattu hijja okubeera nti yateeka ku mukyala waliwo obukwakulizo obutekeddwa okubaawo obw'okujjula, bwe bukwakulizo obukulembedde bwe buli bwe nkuddemuko mu ngeri y'okujjukiza. Kati sheikh n'agamba nti wayuzaadu fi haqiha sharutun akhar, ate ku mukyala mwana wattu kwongerwako akakwakuliza akalala. Wahuwa wujudu mahramin laha yusafiru ma'aha, kwe kuba nti alina tukiro kivunula nti omuntu amuzira okuwasa wekinasingira okutegereke kandowooza, naye nga mahram tugenda kiraba mu maaso biidhinillahi taala. Okiwulidde, kwe kuba nti alina mahram gwagenda okutambula naye. Fa illam tajid mahraman, singa omukyala abatafunye muntu afaanaganako bw'atyo mahramu oyo, fahiya ajiza ajizan shar'iyan, omukyala oyo abalibwa nti alina okulemererwa ng'okulemererwa okwo kwa shariya, alina ekiremesa ng'ekiremesa ekyo kya shariya. Amakulu obukwakulizo buli singa bujjula omukyala ate n'abeera nga talina mahram gw'ayinza genda naye mu hijja, kiba kitegeeza nti omukyala oyo ajiza, okiwulidde bulungi, alemererwa oba tasobola, abalibwa nti tali mubasobola, naye nga n'ekimulemesa mwana watu kiva ku saidi ya shariya. Agamba sheikh nti wa mima yadulu ala wujubi almahram, ne mubiraga nti omukyala ateekeddwa okutambula ne mahram oba mahram yateekwa okubaawo, marawahu albukhari wa muslim, ya hadithi limu bukhari ne muslimu amakulu muttafaqun alayhi, an ibn abbasin radiyallahu anhuma, nga ejibwako abdullah ibn abbasin radiyallahu anhuma qala, yagamba qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jumbaka yagamba alayhi salatu wassalam, la tusafiru almar'a, omukyala yenna tatambula illa ma'a dhi mahramin, okujjako nga alina omuntu amuzira okuwasa. Amakulu omukyala tatambula mu safari ekiyitibwa safari, ekiyitibwa safari, okujjako nga alina zi mahramin, nga alina mahrami we. Wala yadkhulu alayha rajulun illa wa ma'aha dhu mahramin, era tewali musajja yenna akirizibwa kuyingira wa mukyala ne babeera bombi okujjako ng'omukyala oyo alinako mahrami gw'alina. Wanono tulina okwetegereza abantu aboogereza, tulina okwetegereza abantu abali mu pulogulaamu ezeewasa, okiwulidde bulungi, abantu omusajja amanyi okukwata omukyala oba bamanyi okukkiriziganya ne bagendako ku biiki, ne bagendako musimanyi autu, ne bagendako, weetegereze bulungi nabbi bw'agambye sallallahu alayhi wasallam, ne batambula nga bagenze okushoppinga bokka nga bali babiri bokka, la yajuzu, tekikkirizibwa. Okiwulidde bulungi, mwana watu abalala batuuka ne ku daraja omukyala n'agenda n'asula ew'omwami, okiwulidde bulungi, olw'okubanga tujja kwekuuma, okiwulidde, babuzaabuza nnyini, ono ajja kusula eri, ono asula eri, la yajuzu, tekikkirizibwa. Nabbi yagambye sallallahu alayhi wasallam nti wala yadkhulu alayha rajulun illa wa ma'aha dhu mahramin, era omusajja takkirizibwa kuyingira wa mukyala, okiwulidde bulungi, yenna okujjako ng'omukyala oyo alina mahrami we. Faqala rajulun, mwana wattu nabbi bw'agamba ebyo sallallahu alayhi wasallam, omusajja kyava agamba ya rasulallah, owange mbaka wa Allah, inni uridu an akhruja fi jaishi kadha wa kadha, mazima ddala nze njagala kufuruma oba njagala genda mu jihadi bweti ne bweti, njagala genda nejje bweriti ne bweriti, wa mraati ate mukyala wange turidu lhajj, ayagala kukola hijja. Faqala, nabbi n'agamba sallallahu alayhi wasallam nti ukhruj maaha, furuma ne mukyalawo, genda ne mukyalawo. Amakulu nti atambule ne mukyalawe abere mahrami we, kubanga omukyala talina kutambula yekka. Okiwulidde kati nabbi sallallahu alayhi wasallam omusajja ono n'amuggyako ekya jihad, okubeera nti agenda mu jihadi asobole okubeera nti awerekera mukyala we oba atambula ne mukyala we mu safari ya hijja. Wa barakallahu fikum. Okiwulid hadithi nga tugambye nti muttafaqun alayhi. Okiwulid barakallahu fikum. Kakati sheikh yaleeta mulahazaati wano, comments oba ebyetegerezebwa, barakallahu fikum. Ekisooka, al maqsuudu bil mahram, ekigendererwa oba ekitegeezebwa mu kigambo mahram, ekitegeezebwa ne mahrami, azawju ye zawj, ye musajja ye bba, okiwulidde bulungi, bba w'omukyala, ye mwami, okiwulidde nannyini mukyala. Au man tahrumu alayhi ala ta'bidi bin nasabi, oba omuntu yenna ali haram okubeera nti awasa omukyala oyo, okiwulidde bulungi, kompulitule naye nga wa luliyo, yani qaraba, amakulu lwa luganda oba luliyo, okiwulidde lwa luganda. Au bisababin mubahin, oba ensonga yonna ekkirizibwa entuufu, okiwulidde bulungi, wahuma arradaa walmuswahara, nga n'ensonga ezo ziri bbiri, kwe kuyonka n'obuko, okiwulidde bulungi, obukoddomi bakiyita ndowooza almuswahara, obukoddomi okiwulidde bulungi, tugenda kiraba kitegereke, okiwulidde bulungi, barakallahu fikum. Arradaa kwe kuyonka, jjukira nti okuyonka omwana singa ayonka ku mukyala, omukyala oyo masha Allah fuse maama we, okuyonka kulyo okukukusa, okiwulidde bulungi. Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwasimbako essira oba kweyasimbangako essira, okiwulidde bulungi nti labudda antakuna khamsata radaatin, okiwulidde bulungi nti ziteekwa okuba ennyonka tumeka za mirundi etaano, kugamba okuyonka okuharama oba okuyingira mu mateeka gano weekoti, okiwulidde bulungi. Kakati Sheikh agamba nti wallazina yahrumuna binnasabi sab'a, abantu bonna oba abantu ababeera haram ery'omukyalo n'okumuwasa olw'olulyo oba olw'ekika, okiwulidde, olw'oluganda, sab'a bali musanvu, wahum nga be baliwa, al abu taata w'omukyala oba taata w'omuwala, wal ibnu omwana w'omukyala, wal akh muganda mwannyina w'omukyala, wabnul akh mutabani wa muganda wa mwannyina, mutabani wa mwannyina, wabnul ukht mutabani wa muganda we, sister we, mutabani wa sister we, wal am taata omuto, abakulu taata w'omukyala omuto muganda wa taata we, wal khal kojja w'omukyala, okiwulidde bulungi. Kakati abo be mahram ab'olulyo, okiwulidde bulungi, ab'olulyo oluganda butereevu, okiwulidde bulungi, taata mutabani we, mutabani w'omukyala, mutabani w'omukyala, mwannyina, mwannyina w'omukyala amakulu, taata w'omukyala, mutabani w'omukyala, mwannyina w'omukyala, mutabani wa mwannyina, mutabani wa mwannyina w'omukyala era ne yabeera mutabani we, okiwulidde bulungi. Mutabani wa sister we, mutabani wa sister we, taata omuto, amakulu taata we omuto, taata w'omukyala omuto, kojja w'omukyala, abo be ba maharim, okiwulidde, ab'omukyala, okiwulidde bulungi, nga nasab yereeta ensonga eyo. Sheikha gama tu walazina yahrumuna bisababi radha' ate bano bamaharimi olw'okubanga olw'okuyonka okiwulidde bulungi bamaharimi olw'okuyonka abali haramu ey'omukyalo oyo okumuwasa olw'ensonga y'okuyonka okiwulidde bulungi masabata fi lhadisi hadisi eva kumbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam okiwulidde bulungi egamba etya yahrumu min arradaa' ma yahrumu min annasabi okiwulidde bulungi ekibeera haramu olw'olulyo oba ababeera haramu olw'olulyo mwana watu ne mukuyonka babeera haramu okiwulidde bulungi ekyokulabirako omukyala nga bwe tugambye wano nti mubamaharimi be mulimu mutabani we okiwulidde mutabani we gwazaalira ddala ye yennyini ne bwabeera teyamuyonsa okiwulidde kaakati ate nze singa nzaala akaana kange waliwo mwannyinaffe yafa okiwulidde bamwita Saara yali muka Alhaji Semanda ekanyanya wali tusaba Allah subhanahu wataala amusaasire akkirize kaweefubeewe okiwulidde amusonyiwe ebyamusobako amuwandiike mu bantu b'omujjana okiwulidde naye yafiira mu lutalo olwo naye yali amaze okuzaala omwana era omwana waali naye waliwo omukyala gwe baamuwa amuyonse kati ebyo byetuwogerako ebyo ebifaanaganako bwe bityo omwana oli ali mukuyonka mukyala naye ng'omukyala oyo si ye yamuzaala okiwulidde bulungi kaakati olw'okuyonka kuno okiwulidde omwana oyo abeera nga afuuse kugamba oli abeera afuuse maama we okiwulidde bulungi abeera afuuse maama we subhanallah kakati olw'okuyonka okwo kitegeeza nti n'abagenda okuyonka ku mukyalo oyo ye yennyini be yeezaalira oba singa wabaayo omulala omwana gwe bamuwa okiwulidde era naye n'amuyonsa bonna bagenda kufuuka baaluganda okiwulidde bulungi bonna bagenda kufuuka baaluganda kati bwe bityo bitambula okiwulidde bulungi n'olwekyo hadisi eyo ebeera umda ku masala gano okiwulidde bulungi abagenda okubeera haramu okiwulidde oba bamaharimi b'omukyala olw'ensonga y'okuyonka ye hadisi eno kyekikolo wetujja obujulizi yahrumu min arradaa ma yahrumu min annasabi okiwulidde bulungi kizira mu kuyonka ekyo kyonna ekizira kugamba mu lulyo oba olw'ensonga y'olulyo okiwulidde bulungi bwe kibeera nti mwannyina w'omukyala ono takkirizibwa kubeera nti amuwasa mwannyina bwe bazaalibwa takkirizibwa kubeera nti amuwasa kibeera kitegeeza nti omwana yenna oba omukyala singa abeera yayonka omukyala okiwulidde bulungi naye ng'omukyala oyo si yamuzaala ne wabeerayo ate omulala ajja n'ayonka ku mukyala oyo era naye ng'okuyonka okwo kwe kuli okwo kulina obukwakkulizo bwako nti kuyingira munnankani mu nsonga eno gye twogerako kiba kitegeeza nti abo bafuuse baaluganda okiwulidde bulungi nga bano bwe bazaalibwa awamu olw'olulyo okiwulidde bulungi ate ne mukuyonka eri olw'okuba n'oli yayonka noono n'ayonka ne bali baafuuka baaluganda kati bwe bityo bitambula wa barakallahu fikum sheikh agamba nti wallazina yahrumuna bisababi almusahara arubaa ate bamaharimu b'omukyala olw'ensonga y'obukoddomi ndooza bwetyo bwe tuyinza okukisembeza ndowooza ne kitegeerekeka okiwulidde naye bwetugenda kubalaba wano kijja kwongera okutegeereka obulungi ennyo okiwulidde bulungi kakati abazira omukyala ono olw'ensonga y'obukoddomi okiwulidde ate nga yensonga ejja buzi mu maaso oba ejja buzi luvannyuma barakallahu fikum ngeri ey'okuyonka nayo bwejja obuzi oluvannyuma okiwulidde abamuzira oba kugamba bamuzira olw'ensonga yanakani y'obukoddomi ba mirundi ena oba bali bana wahum be baliwa abu zawjiha oyo nno kwegamba mu burakisi wano baatekawo nti hamaaha okiwulidde kati ffe gwe tuyita oba omukyala gwaba era ayita sezaala omukyala gwaba ayita sezaala taata amuzaalira omwami okiwulidde taata amuzaalira omwami okiwulidde oyo mahram butereevu okiwulidde owoomukyala okiwulidde bulungi mahram owomukyala sezaala we okiwulidde bulungi wabnu zawjiha mutabani wabba mutabani wabba okiwulidde bulungi omukyala oyo ayina omwami we naye omwami yagenda okumufumbirwa wanawotu ng'ayinayo abaana be okiwulidde bulungi omwami yagenda okumufumbirwa
ngaina yabana bebe yazala abakulu okyoli debulunji kakati mutabani abera afuse mutabani we okyoli debulunji oyo mwana afanagana ko bwati abafuse mutabani wo mukyalo oyo okyoli debulunji obo mukyala yinzo kubanga yafumbirwa omwami okyoli de nebamale banga okyoli de yazadde bana babuwala ate abana abobuwala tebabera bamahali omukyala tabera mahrami wa mukyala munne aa kubanga na iye nyini omukyala yetaga keya yetaga obuyambi okyoli debulunji yetaga guidinga mukino mukiri kati bwanabera mahrami woli ati na yinga yinyini stiru yetaga mahrami tekijja okyoli debulunji nolucha yizo kubanga yafumbira omwami we okyoli de Allah abageredde tetanazala wadde banga ligenderedde obasse ekyo yafumbira omwami ne azadde bawala okyoli debulunji kakati ate omukyala omwami ayina yo mukyala omulala okyoli debulunji ngomukyala oyo ate ye yazala ki yazala abalenzi abalenzi abo nga batulio kiraba ne babeera nga bakuze kugamba nga bakulu musharia okyoli debulunji bakulu musharia kubanga mahrami ateekwa okubanga mukulu albulugh kakwakulizo okyoli debulunji kati wabeera nga bakulu kati omwana oyo abeera mahrami waani abeera mahrami wa maama woono omulala okyuli debulunji w'omukyalo oyo nam owokusatu wazawuju bintiha okyuli debulunji ba wa muwalawe zawuju bintiha okyuli de ba wa muwalawe amakuru nti omukyalo ono yazaala omwana owobuwala okyuli debulunji oba abaana abobuwala kati ne kibeera nti alinamu omwana we oba abaana abafumbirwa okiwulidde bulungi omukyalo ono nga yabazaala okiwulidde bulungi kati abaana abo abaafumbirwa oba kale katugambe omuwala eyafumbirwa omwami oli eyawasa omuwala oyo okiwulidde abeera mahrami wa maama w'omuwala oyo okiwulidde bulungi oba kugamba wa maama w'omukyalo oyo okiwulidde bulungi kati ono omukyala gwe tuwogerako ba wa muwala we abeera mahrami we okiwulidde bulungi wa haulai thalatha aba ab'emirundi esatu be baliwa mpozzi ye sezaala w'omukyalo jjukira ntwogera ku mukyala kati buli wetwogera gwe byonna biteeka ku mukyala okiwulidde bulungi sezaala mutabani wabba mutabani wabba era abeera mutabani we omulala ba wa muwala we ba wa muwala we amakulu omwami wa muwala we okiwulidde bulungi abo abasatu abo okiwulidde bulungi oba ab'emirundi egyesatu maharimun bimujarradi lakdi abo babeera bazira omukyalo ono okiwulidde bulungi okumuwasa kwegamba tebakkirizibwa kumuwasa bimujarradi lakdi okiwulidde bulungi kasita nikah ebeerawo akdu nikah okiwulidde bulungi kusiba busibi ndagaano eri eyannanka ne yannikaaha wadde nga tebanneegatta mu nsonga ez'obufumbo okiwulidde bulungi naye kasita bamala okuwowagana obusiraamu ne bubala nti ono mukyala woono ne bubala nti ono bba woono khalas wadde tebannayingira mu kisenge wadde nga bakyali mu kidaala kati bano ab'emirundi esatu be twogeddeko kibeera haramu okubeera nti bawasa omukyalo oyo okiwulidde bulungi kibeera haramu okubeera nti bawasa omukyalo oyo ab'emirundi esatu be baliwa ye taata w'omusajja sezaala w'omukyalo ono okiwulidde bulungi owookubiri yaani ye mutabani w'omusajja awasizza omukyalo oyo mutabani wa bba okiwulidde bulungi owookusatu yaani owookusatu ye bba wa muwala we abo abasatu okiwulidde bulungi eri kasita nikah eggwa okiwulidde bulungi kasita akdi endagaano eyo ekifundiko ekyo kasita babeera nga bamaze okkisiba bwe baba ne bwe babeera tebanneegatta wadde ono omwami tannakwata ku mukyala ne bwe kuba kumukwata kumukwasibwekuti naki okiwulidde bulungi khalas ekyo kiwedde barakallahu fikum bano tebakkirizibwa kuwasa mukyalo oyo bimujarradi lakdi wadde nga tebanneegatta mu nsonga za nankani za bufumbo okiwulidde bano babeera bafuuse bamaharimu b'omukyalo oyo okiwulidde bulungi barakallahu fikum naam kakati warabe jukira ntwagambye nti abamuzira olw'ensonga y'obuko okiwulidde bulungi y'obukoddomi okiwulidde bulungi almuswahara okiwulidde basheekhi njabbasaba tibabe langa balina akagamba akayinza okunyuma ennyo akamuswahara mu Luganda gwaffe mukuvunula bajja kunyamba ko biiznillahi ta'ala wa barakallahu fikum tuongera okubira nti tuongera okutangala okiwulidde bulungi kugamba kino kijja muswahara olw'ensonga y'obufumbo okubaawo kasita obufumbo obubaawo waliwo abantu abakola ki abagenda nga kugamba Luganda waliwo oluganda olubeera lujja wakati wa pate bili yao waliwo oluganda olugenda lujja okiwulidde bulungi kibaita omuswahara kibaita omuswahara ekyo almuhimu nti twagambye nti abo ba mirundi yena kati twakalabako basatu oba ba mirundi esatu kakati wa rabi owokuna zawju ummiha yebba wa mama we zawju ummiha yebba wa mama we okiwulidde bulungi twogera ku mukyala saagala weerabire ensonga lwaki ngenda mpola olw'ensonga nti ebintu bino bizibuzibu okiwulidde bulungi kati yensonga lwaki kugamba bikalubiriza abantu abamu okutegeera amangu yensonga lwaki ngenda mpola ate ne mbiddingana muko tusobole okubeera nti tukola ki tubitegeera bulungi okiwulidde bulungi katugambye nti owookuna ajja mu nsonga y'okwewoowa ng'okuwoowa kubaddewo okiwulidde bulungi kugamba okwewasa nga kubaddewo okiwulidde bulungi oba kugamba tufe tukiyita oba bukodomi obukodomi ate kiyinza tuyinza okuba tukomese okiwulidde bulungi naye nga bwesabye bamasheekhi bajja tuyambako insha allah okukivunula kwennyini okiwulidde bulungi kakati owookuna awo wennyini gwe tugambye nti zawju ummiha okiwulidde bulungi yebba wa maama we omukyalo ono ayinza okubeera nti alhamdulillah waali ayagala kukola hijja okiwulidde talina muntu yenna okiwulidde bulungi okujjako bba wa maama we mukyalo ono ayinza okuba yakula maama waabwe yavaayo wa taata waabwe okiwulidde bulungi oba taata waabwe yafa okiwulidde kakati ate maama waabwe n'afumbirwa omusajja omulala okiwulidde bulungi gono omukyala waali ayina obusobozi afunye obusobozi ayagala genda ku hijja naye talinaawo muntu mulala mubali abakulembedde be tulabye wabula ate waliwo bba wa maama we okiwulidde waliwo bba wa maama we kati omukyala oyo akkirizibwa okubeera nti agenda ne bba wa maama we kuba bba wa maama we takkirizibwa kubeera nti akola ki awoowo omukyala ono naye ddi lwatakkirizibwa ono yaayi aliko akakwakkulizo agamba nti wala yahrumu illa bada dukhuli oyo tabeera haramu eri mukyala ono bba wa maama we tabeera haramu kumuwasa ku mukyala ono okiwulidde bulungi okujjako nga bamaze okwegatta okiwulidde bulungi okujjako nga bamaze okwegatta singa maama we ekyokulabirako omukyala ono maama we agenda kufumbirwa omukyala waali awo naye maama we agenda kufumbirwa okiwulidde bulungi emikono negitegekebwa nga bwe tukira okubiraba oba embeera yaffe nga bwefaanana kati emikono bwegitegekebwa kidaala kiri awo abakodomi bazze naki okiwulidde maama ali mu kisenge naki kakati akdu nikahi nebeera ngaewedde akdu nikahi ngaewedde omusajja ono tannafuuka mahrami wa mukyala ono wa muwala oli okiwulidde kati omukyala afumbirwa sibwe twogerako wabula twogera ku muwalawe muwalawe ye mukyala oli gino gwe tulina okiwulidde bulungi kati tumunoonyeza mahrami abuliddwayo bamaharimi abalala okiwulidde bulungi bali be tukulembedde tebaliiwo kakati ate waliwo bawa maama we okiwulidde bulungi bawa maama we bawa maama we abeera mahrami we naye ddi lwabeera mahrami okiwulidde bulungi bada dukhuli singa maama we ono afumbirwa omusajja oyo ne bamala okwegatta kakati olwo omusajja ono afuuse mahrami wa muwala wa mukyala we okiwulidde bulungi omukyala ono maama we katukirete mu mbeera endaleera kiri kitegerekesa ensuubira ne kino kikino kyongere okukijjayo ti ono ye bawa maama we ayawukana ate ne bali abasatu abakulembedde twagambye nti haulai thalatha maharimu bimujaradi lakdi singa okuwoowa kuggwa bwepaba akdi nikahi neggwa bwepaba bano bafuuse bamaharimu abasatu betwalabye abakulembedde wano ku nsonga ya muswahara okiwulidde bulungi kyetwayise obukodomi wadde nga obukodomi ate bufunzaamuko okiwulidde bulungi bo kugamba kasita akdi nikahi eggwa tetulinda byakumala kwegatta bano bafuuse bamaharimu okiwulidde bulungi kakati ate ono owookuna ye ate waliwo akakwakkulizo akdi nikahi ne bwebeera ngaewedde omuchajjo no bawa mama we tanafu kama harami we okyulide buli tanamu zero no okujjako nga bamazo okwegatta ne mama we okyulide bulungi olunafu kama harami we katwale ekyokulabirako nti omukyalo ono waali ateekateeka mwalimu bateekateeka emikolo masha Allah mama we agenda kufumbirwa omusajja omulala naki okyulide bulungi mbire nizigenda program nizigenda maso naki yakuba ze naki okyulide bulungi kakati hapa kodo mivano, bubadja, nuku uwa ni kubiranga alhamdulillah kutambu deburunji kuwede, ushuri deburunji. Na ya uwa namu chidara, ukuwa ukuwerede, baba gabula, origio mchara, mama uwa mchara ono, ushuri deburunji, amazo kufuka mchara uoli, kubanga baba uoli, amazo kufuka mchara uoli, mumateka, baba uoli, mumateka, ushuri deburunji. Na imu wana watu ate, tanafuka maharami wa mchara ono. Ushuri deburunji tanafuka maharami wa mchalo ono. Muwala wa mchalo ono ya zari duwa. Aimini afumbi duwa. Ushuri deburunji. Kati oibawe umasaji olivu afumbi duwa. Tanafuka maharami wa muwala we. Ushuri deburunji. Paka di. Paka ngaba mazoko egatabali. Mama wa muwala ono. Oba wa mchalo ono. Mama we. Na umasaji olivu afumbi duwa. Kastapa maroko egata. Oru umasaji olivu afumbi duwa. Afuse maharami wa mchalo ono nambemu. Womucharo ono nambemu. Yari woyo. Ushuri deburunji. Ye muwala womucharo oli afumbidwa. Wabarakallahu fikum. Naam. Kakati. Tuga mantu wa ala haza. Nukwecho. Obano uruwecho. Ushuri deburunji. Yajibu tambi. Shekhe yaleta pointi eno nkuru nyoje yete geleze. Barakallahu fikum. Wa ala haza. Nekubine vikule mbede. Tulabia mamahari. Ushuri deburunji. Tulabia vazila nachi. Eriyo muchara. Kakati yaleta nukta wano nkuru nyo. Wala hatha norwecho wa kubikule mbede wachuli deburunji fayajibu tanbih ila anna akhan ila anna akha azawja ila anna akha azawji wa khalahu wa ammahu la yakudu mahraman laha kakulu nyako kakadem wala hatha nikuruwebi ya vikurembe deka tuwebi ya mama hari mungu na kumpitu baisemu ushuri deburu nchi karisheka gamba nchi kusinzi na kubikurembe de yajibu tanbihi chisano kuzukuka chisano kuzukusa chisano ukurabula chiteka buru nchi kugamba chateka ukurabula chateka ukuzukusa chateka ukwete gereza ushuri deburu nchi chateka ukwete gereza echi ubo kuzuku saache, ubo kulabulachi ila anna akhaza uji nti muganda womwami umuchara gwetuoge umuchara kakati origino umuchara wafe gwetunonyeza maharami uchuli deburu unji uwetegereze nabachara abalalabo na abalatambulia mulaini yeyo wafana gana kubwe ibatio wanuwalu woku wetegereza nti anna akhaza uji muganda womwami wo ochulide betuito baba mula nduza betuita baba mula mula banange mula banange ochulide bulunji oyo nabigo yagamba konta alhamul maut ochulide bulunji mula muwarumbe yenyine eh mugana wallahi tulinene waffe ochulide leba sina mbabikola mulo kubanga muganda wange nze mpasizo mushara ndikakati muganda wange amuita sebo mushara we abuchara waffe nachi mushara waffe ochulide bulunji oba sekyo muganda wange lokuba muganda wange awaka ajana ingira buterevu na atuka ne mukisenge na akola atya na chine bwe sibawo ajana atula ne banywa chai ne banyumia ne bakola batya na chi ochulide bulungi buru kubono mukyala wabwe na chi la ya juzo bwe sibu silamu na kamuna akeddagala obubono nefu sibu silamu na kamuna akeddagala wabarakallahu fikum norwecho omukyala wetegereze nnyo nti muganda wabawo kojawo I mean kojawe kujia wabawo, tata wabawo muto, la yakunu mahraman laha. Abo, siba mahrami ba mchalo yo. Uchulide, siba mahrami ba mchalo. Era sibe bantu, abasano kubeira antyo mchalo na asembele. Kumanga wakati, oli tata we, uchulide bulunji, tata wo muami we, uchulide bulunji, guaita sezara we, sezara we. Uya mkwata ni mungaro bulunji, uchulide bulunji. Tewali mutawana ochuli deburunji eh kubanga amuzira ochuli de naye ono ono asana kipingira dala wala ani muganda wabawe muganda wabawe obaye mutowe obaye mukuruwe Uchuli deburu njubu mchalo fumbi duwa musajia ni musajio ya ina baganda be. Kati baganda babo uchuli deburu nji baina kupe ya wala sibebe gazanyi za mkondati ala alifrina chi uchuli deburu elate babe ilaba maharami bo ba mchala uchuli deburu nji tebabe ilaba maharami ba mchala baganda bo umuami uchuli deburu nji kujia uomuami tebe na maharami we uchuli deburu nji elane yeta taina kupe na finyo taina kupe neda uchuli deburu nji tato muto uomuami taina kupe na maharami wani wa mchala ono uchuli deburu nji taina kupe na maharami wa mchala ono. Sheikh agamba ntu wakadhalika zaujul ukhti wakadhalika zaujul ukhti bawa sister wo gwo muchara gwegwe tuogera ko muchara origino muchara wa forigino ochulide bulunji gwo twagala okumanya ba maharimi be bebaliwa ochulide bulunji kakati wano waluwo point enkuru endala omuchara ono alina sister we yafumbirwa neye bawa sister we tabera maharami we ochulide bulunji hata ina kubera friji ali muro kubanga ono bawa sister wange techilina mutawana nedda nyabo okyolide bulungi aha norwecho tuchirabye tutabira mahrami we aha wakadhalika abunaul am kyechimu abana bataata omuto abana bataata wabbawo omuto okyolide bulungi tebabira ba mahram songa abana ate bagundi bataatawo ate bube bera anti banyoko ochuli deburu jobo chidaba kakati ataba anaba tatu abanaba bawo twachira byenti boba bayingira wao ochuli deburu babera baharam abanaba bawo ochuli deburu nji abalenzi twogera kubalenzi temuleta temutegera mwata abawala ochuli twachira byeddanti omuchala tabena maharami wa muchala ochuli deburu nji era techiri yoti omuchala asobola kuwaso omuchala ochuli deburu nji kati ndoza chitegere kabulunji kakati abana batatu omuto ochuli deburu nji abana batatu omuto kadhalika abna alam ochuli deburu nji abana batata wo omuto gwe abana batata wo omuto gwo muchala ochuli abana batata wo omuto tebabera ba maharami bo ochuli deburu nji wa abna alkhal abana bakojjawo gwo muchala ano nyama haram abana bakojjawo tebabera ba maharami bo ochuli deburu nji tebabera ba maharami bo abobo nabe tuwogedde ko tebabera ba maharimi bani bo muchala ochuli deburu nji tebabera ba maharimi bo muchala ochuli wa barakallahu fikum naam tanbihi hiyo ochuli de mulahadho gogo sose ochuli deburu nji guwanvu yemuko ochuli deburu nji barakallahu fikum ina isi chivi kasta tubeeranga tutegedde bulungi nnyo okyulidde bulungi ensonga ezo tusaba Allah atuyambe ya rabbi atusaasire tubirenga tubitegeera bulungi omulahazo ogwokubiri yushtaratu fil mahrami kakwa kulizo ku muntu yennage ndo kubira mahrami w'omukyala an yakuna baligan okubira nti abira mukuru mu sharia aqilan okubira nti alina amagezi wa sahih annahu yushtaratu an yakuna musliman ngane kitufu kwe kubira nti ataka kwa kulizo kakulu nyoka no kekalina no kulembera nti atekeddwa kubira muislamu fa amma al kafir wa bulu mukafu falaisa bi mahrami laha tabira mahrami we ne bwabira tatawe ne bwabira mwanyina okyulide bulungi ne bwabirani omukafu tabira mahrami wani wa mukyala muislamu aga naam omulahadho gwo omulala omulahadho gwo kusatu okyulide bulungi ekyo kwetegereza ekyo kusatu idha kanat al mar'a wajida lizadi warahila singo mukyalo ona abera ngentanda ajirina bulungi masha Allah ni chokwe bagara akirina bulungi mini ya transport yakoledwa kodda amakuru nti omukyalo na ino busobozi kubanga twachira beri nti al istita'a kitegeza chi azadu warahila intanda nechi ne safari engeri yogendo kujitambulamu okyulide bulungi kati singo mukyalo na belanga obusobozi obwa bulina lakinaha lam tajid mahraman yusafiru ma'aha wa bulanga tafunye maharami okyulide omukubali betuogedde ko betulaze ba mahari mwabo okyulide bulungi kati ono mukyala ino busobozi okyulide bulungi akasente wekali okyulide bulungi katugambe bwetu tufundizawo naye ate tayina muntu gwagenda kutambula naye era kyekibuze kyekyazze okyulide tayina muntu gwagenda kola ki gwagenda kutambula naye maharami we okyulide bulungi thumma mata oluvanyuma mukyala ono nafa okyulide bulungi nafa wala mtahujj ngatakozechi ngatakoze hijja fahal yukhraju malul hajj min tarakati min tarikatiha abaffe mu bugagga bwe bwalese mu byokusika byalese tukwata mu omutemwa ogugenda okumukolera hijja nitugujjamu nitumukolera hijja okyulide bulungi sheikh agamba nti fihi qawlani li ahli alilmi omumulimu ebigambo bibiri masalago amasalago kuliko ebigambo bibiri ebyabamanyi barakallahu fikum naagamba nti wallazi rajjahahu ibn qudama oligwe twayita muwaffaq okiwulide bulungi nga sife twamutuuma wabula abamanyi bwe bamuyita barakallahu fikum ibn qudama sahibu lmughni okiwulide bulungi kyeyarajjaha sheikh agamba kyeyarajjaha kyeyatwala nga kyekituufu okiwulide bulungi nti yukhraju anha hijjatan okiwulide bulungi omukyalo onaggibwamu emaali naakolebwa hijja lianna ashurut olw'ensonga nti obukwakkulizo obwa hijja kad kamulat bwajjula mu mukyalo ono wa innama almahram wabula mahrami lihifdhiha yabeera wakolaki wakumukuuma okiwulidde bulungi nga mu almughni bwabyogera barakallahu fikum naam naagamba nti wahatha madhhabu shafiiya agonna amadhhabu geganankani imamu shafii walhanabila ne ahmad bun hambal okiwulidde bulungi amadhhabu ga shafii namadhhabu gankani ahmad bun hambal okiwulidde gabahanabila kugamba kyekyo kyegasalawo oba kyegalaba nti kyekituufu wabarakallahu fikum sheikh agamba nti wahuwa rajih era nga kyekigambo ekiki kyekigambo ekituufu kultu sheikh agamba azzaazi kati yagamba lakinaha ghaira athima okiwulidde bulungi wabula omukyalo ono afudde obukwakkulizo bubadde bujjudde okiwulidde bulungi tagenze kukola hijja olwokubanga abadde talina mahramu okiwulidde bulungi olwokubanga abadde talina mahramu ekikulembeddwa kitegedde ekikolebwa okiwulidde bulungi kati sheikh ayongerako kakomenti wano kalungi nnyo n'agamba nti lakinaha ghaira athima wafiridde nga takoze hijja omukyalo oyo tagenze na zambi maaso ga allah subhanahu wataala okiwulidde liannaha lam tahujj liuzurin olw'ensonga nti omukyalo ono teyakoze hijja oba teyakola hijja olw'ekisuzi ate ng'ekisuzi ya musharia yeriwa adamu wujudi almahram okiwulidde okubeera nti talina muntu yali talina muntu gwagenda naye yali talina muntu gwagenda naye komenti eyokuna qala alhasan albasri hasan albasri rahimahullahu ta'ala min kibari tabi'in agamba nti filmar'a okiwulidde bulungi filmar'a kumukyala allati lam tahujj ataakola hijja okiwulidde bulungi omukyala ataakola hijja wano alina pointi endala gyaleeterawo njagalo gyetegereze bulungi barakallahu fikum naam agamba nti tastazinu zawjaha omukyala ono asaba afuna olukusa okuva ewa bbaawe fa in azina laha fadhaka ahabu ilayya singa omukyala ono bbaawe ono amukkiriza okubeera nti agenda mu hijja si kugenda yekka wabula nti ajja kufuna mahrami atambule agende mu hijja singa omukyalo nankani bbaawe amukkiriza alhamdulillah ekyo kyensinga okwagala hasan albasri bwagamba tifadhaka ahabu ilayya ekyesinga okwagalibwa gyendi nagamba nti wainlam yazan laha bawe singa tamukkiriza kubeera nti agenda muhijja kharajat maazi mahramin yagenda kifuba agenda lwampaka nafuna omuntu kugamba mubali abakulembedde betulabye abasaana okubeera bamaharimu bomukyalo ono nagenda naye faina dhalika faridatun min faraidillah olw'ensonga nti okola hijja faridatun eteeka mwana wattu min faraidillah mateeka ga allah subhanahu wataala laisa lahu alaiha fiha taa omukyalo ntalina kumugondera mukyo okiwulidde bulungi kubanga omubaka yagamba sala llah salama nti la taata limakhluqin fi masiyati fi masiyati lkhaliqi tewali kugondera kitonde mukujemera owekitiibwa allah subhanahu wataala kultu sheikh agamba azzaazi agamba agamba nti walakin lahu alhaq wabula omwami ono bawa omukyalo oli alina kugamba obuyinza oba alina haqi okibulida alina right fi maniha okugaana omukyalo ono idha lam taktamil shurutu lhajj singa obukwakkulizo kugamba singa obukwakkulizo bwa hijja bubeera nga tebujjudde ochori debulunji nga tebujjudde nga tebuweze ochori debulunji omwami ono alina omwami bawo mukyala yagala okola hijja ochori debulunji omwami oyo aina right okugana mukyala we idha lam taktamil shurutul hajj singobu kwa kulizo bwa hijja bubiranga tebujjudde mu mukyalo oli ka anturidu antusafira bighairi mahrami mathalan ekyo kulabirako ngo mukyalo okubira nti ayagala genda mu hijja atenga tayina mahrami okyolidde bulungi kati omwami ono akirizibwa okubira nti akola ki amugana ogenda mu hijja nagamba nti hadha fi hajji alfariida okyolidde bulungi ebyo oba ekyo kiri ku hijja eyaki hijja yempaka eri kugamba tukakatibwako omulundi ogumu okyolidde bulungi nagamba nti wa amma hajju tatawwu falahu man'aha wabula hijja eyaki eyagalire obe ya sunna kitwandigambye ndiye ya sunna amakuru yeyongera kuyempaka okyolidde bulungi omukyalo ono oba omwami wo omwami ono aina right egaano omukyala okubeera nti jake simu nawe egaano omukyala okubeera nti akola ki okubeera nti agenda kugamba muhijja eyaki eyagalire eyo okyolidde omwami aina right emugaana kala ibn al-munzir omanyi gwe bayita ibn al-munzir yomu kubamanyi abamanyi ddala mu umma yaffe rahimahullah allah mutusaasirire agamba atya ajma'a kullu man ahfadhu anhu min ahli al-ilmi mwana watu beegatta bonna benzijjako erimu okyolidde mu bamanyi beegatta okyolidde bulungi anna lahu man'aha nti omwami bba w'omukyala akkirizibwa okugaana mukyala we min al-khuruji ila al-hajji at-tatawwu' okufuluma okugenda mu hijja eyaki eyagalire amakuru eyennyongeza overtime okyolidde bulungi hijja eyempaka omukyala yajimala kati yagala kuddayo ke makka omwami alina right ekola ki alina right ya mugana nga mu al-ijma' bwekirambikibwa obulungi ennyo barakallahu fikum nagamba nti walaisa lahu man'aha min al-hajji al-manzur okyolidde bulungi ate omwami talina gaana mukyala kugenda kukola hijja eneeyame okyolidde bulungi omukyala yeeyama okubeera nti akola hijja ate naziri okimanyi nti ekintu kibeera sikyampaka gy'oli gwe n'ogenda okyeteekako okyolidde bulungi nekifuuka ekyempaka okyolidde bulungi so nga ate eshariya tetukubiriza nnyo kuleeta naziri kukola naziri zifaanaganako bwe zityo omubaka yagamba nti nama yustakhraju bihi min albakhil okyolidde bulungi jibwa muntu mukodo abanga asinza allah subhanahu wataala ku conditions okyolidde bulungi allah bonankolera bwoti nga nange nkukolera bwenti botankolere sijja kukolera bwebiba bitegeeza nti okyolidde bulungi kyovudola nti hukumu ya nadhir ebeera makruhun okyolidde bulungi ebeera makruhun yandibadde no haramu laula allah subhanahu wataala singa allah tabaraka wataala teyasuuta n'okuwaana abatuukiriza enaziri okyolidde bulungi bwe yagamba ti yufuuna binnadhiri wayakhaafuuna yauman kaana sharruhu maatha mustatiiran wabaraka llahu fikum naam esi gye twagadde okugaziyira okugaziwa naye twagadde kukoonako ku pointi eyo yetegerekeke nti omwami talina kubeera nti agaana omukyala okugenda okukola hijja eya naziri omukyala ono gye yeekakasaako ba gye yeetema eya naziri lwaki liannahu waajibun alaiha olw'ensonga nti hijja eyo ebeera yampaka eri omukyala ono ashbaha hijjata al islaami ebeera efaanagana butereevu ne hijja y'obusiraamu amakulu eri emu emukakatako mu buwangaazi okyolidde bulungi kati neeya naziri babeera bafaanagana mu bunankani mu kulamula nolwekyo omwami talina gaana mukyala we ebyo biri mu muguni okyolidde bulungi al muguni ekya ibunu kudama barakallahu fikum naam komenti eyokutaano komenti eyokutaano barakallahu fikum yegamba etya ya rabbi barakallahu fikum badde njagala mbumaleyo oke kale katwanguyemukko tuleme kutulamu ate komenti eyokutaano egamba nti idha azina laha bihajji tatawwu omwami ono singa akkiriza omukyala okukola hijja eyakyeyagalire overtime oya sunna falahu lhaqu fi rujui an idhinihi alina right ebeera esazaamu kugamba okukkirizaako kwe yamukkiriza okukola ki okukola hijja bawo omukyala bwamukkiriza okukola hijja eya sunna eyakyeyagalire bawo ono akkirizibwa okubeera nti asazaamu okukkiriza kuli okyolidde bulungi maalam tatalabbas bil ihrami omukyala ono ebbanga lyamala nga tannayingira mumizizo ebbanga lyamala nga tannayingira mumizizo nagamba nti fa in kharajat bighairi idhinin bighairi idhnihi, omuchalo no singa agenda ngo omwami tamuwadde idhin, tamuwadde permission, wachulide buluni tamukiriza, falahu lhaqu fi tahliliha minhu hatta law ahramat. Omwami ona ina right sazam hijayo muchara amakulu aina right ye mujayo wachulide buluni nebu abiranga abadda mazoku yingira mizizo wayakunu hukumuha nechivira anti okulamura kuwa muchara ono hukumul muhsar wachulide buluni alamuruanga omuntu alemeseddwa wachulide buluni alemeseddwa elimu hijja mwechiriecho wachulide buluni al-ihsar wachulide buluni nechivira chitia nechivira anti kugamba uba ainzo kubale meseduwa wabarabe mkubo ainzo kubale meseduwa uruwa omukule mbeze omuliaza amanya ochulide bulunji ya wele ebyo kola hijia ate kakati na mbosimanya ata kola hijia nati kugamba ebyo ukule mesa kwa anjawuro ochulide bulunji ngesharia kutunuri na mubi masala ga hijia ochulide bulunji kato mchalono agwa masala kugamba mwami wesi ngabe langa mujieyo mumbere falakana kubu etio agwa mbantu abaleme sedua uvuleme sebua wabarakallahu fikum naam kakati comment yokutano kala ibn Qudama rahimahullah ibn Qudama agamba nti wala takhruju ila alhajj fi iddati alwafa omuchalo ono tagenda muhijja ngali muidda eyokufirwa ko bawe tagenda muhijja ngali muidda eyokufirwa ko bawe ochulide bulungi nasa alayhi ahmad echonno ahmad ibn hanbal yashiraga rahimahullah qala agamba انت ولها ان تخرج اليه في عده الطلاق المبتوت يعني الذي لا رجعه فيه وشو ريد بلونج ومشارونو كغامبا لها ان تخرج اليه وديمبو غندا محجيا وشو ريد بلونج في عده الطلاق وشو ريد بلونج معده يترك المبتوت تركينو ان تريكو كدا وشو ريد بلونج تركه سيمبا يوكسات واما عده الرجعيه kugamba makuru tabira tavunani bo muchara mombereyo kubanga tabalibu anti muchara uono ochulide bulunji mirundi yiweddeyo emirundi esatu techali option ya kumuzza okujja ku mpozi ngafumbidwa kateri omusajja omulala ochulide kati awo omuchara ono yensoga lwachi afuna mahram inagenda ngatasabye na bawe abadde bawe ngatamusabye na kumusaba lukosa ochulide bulunji naga anti wa amma iddatu rajiiya wabula idda eyokubera anti omwami asobola kumuzza omwami akirizibwa okumuzza falmar'atu fiha bimanzilatiha fi talab an-nikahi li'annaha zawja ochulide bulungi omuchara ayina okusaba bawe lwachi wadengali muidda nayo omwami sawa yonna asobola kukola ki asobola okugamba nti atwegasse oba asobola okugamba nti nedda nkuzizza asobola okugamba nti mpisa zizzaamu biri ochulide bulungi kati abeera muki abeera abalibwa nti akyali muchara w'omwami ono kubanga akyali muidda ochulide bulungi abeera abalibwa nti akyali muchara w'omwami ono nakantu iza kharajat lil hajj fatufiya zawjuha singo muchalo ono afuluma nagenda muhijja yabadde mahram ayiwe afuluma nagenda naye bawe yamuleseyo ochulide bulungi kakati ate bawe nagenda afa ngo muchala agenze wahiya qariba ochulide naye bwabera nga achali kumpi rajaat litatadda fi manziliha ochulide bulungi muchalo nakomawo asobola kutula nakani idda mu nyumba ye oba makage ochulide nagatu wa intabaadat madat fi safariha ate bwabera nga abadde agenze wala abadde atuse wala agenda maso neki ne safari ye kale namaliriza nakola ki nakomawo ochulide bulungi wallahu aalam wabarakallahu fikum biri mumu guni ebyo ochulide sheikh agama tukultu ngamba nti thabata anna umar radhiyallahu anhu chikakafu nti umar radhiyallahu anhu radda niswatan hajjatin ochulide wa mu'tamiratin hina kharajna fi iddatihinna umaru waluwa bachara wage na muhijja na yenga bageza muhijja wa umura wachulide bulunji umaru nabazza ruwachi uroku banga bagenda nga bali muidda zaabwe nga bagenda nga bali muidda zaabwe sheikh agamba nti wabina an ala ma taqaddama butuzimbira kubikulembedde fa inna almar'a mazmadalu muchala idha kanat fi at-talaq ar-raj'i bwaberanga ali mutalaka esobola okubera ati bawa muzza sawa yonna ochulide bulu obabu abaya gadda muzza ochulide bwaberanga ali muidde eyo ochulide bulunji bwaberanga hali mutalaka ifanagana ko bwetyo wajaba alaiha an tastazina zawjaha atekeddu okubira nti asababa wone ya mutadde okyulide bulungi atekeddu okubira nti amusaba okugenda muhijja ya sunna okyulide bulungi ogenda muhijja ya sunna ayina okumusaba okyulide bulungi aha ako musanvu nga kekasembayo la yalzamu azawju okyulide shar'an techika kata kumunaka ni kumwami mu mateeka g'obusiraamu techika kata kumwami binafaqati binafaqati hajji zaujatihi okyulide bulungi okuteeka sente muhijja ya mukyalawe okyulide okuteeka sente muhijja ya mukyalawe techika kata kumwami si kyampaka hatta la ukana ghaniyan ne bwabira mugagga oli bwe yagaddali mu nnaka limuidda oba mu nnaka limumbeera yonna nakati wa inama zalika min babil ma'rufi wal ihsani wabula ekyo kibeera wongo mwami azitaddemu bwatyo nakyo min babil ma'rufi mu ngeri y'obulungi wal ihsani n'okulongoosa wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan wa kasara allahu min amthalikum inshaallahu ta'ala kigambe ekyo kisembyeyo oyinza okitunulirako mu fatawa allajina daima fatwa naka ya nabalukumi munsanvu mwemu wafakallahu aljami'i lima yuhibuhu yarda walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.